avunanzwa kubyobulamu mu bwakabaka bwa Uganda obw'ekitiibwa Kkooti Dan Nakate agambye nti bwe budde bannayuganda okulaba nga bateeka omutindo ku buli kintu kye bakola nga tebakoma kw'ebyo bafulumya byokka wabula n'ebyobulamu byabwe bw'abadde awayaamu n'abantu b'omu bizinga ebyobuvuma agambye nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'Obuganda bwonna okutwalibwamu bwagala abantu ababulimu okulaba nga bazza Buganda ku ntikko n'olwekyo ebintu ebikolebwa biteekeddwa okubeera ku mutindo era ensonga ze azinnyonnyodde.
Nsaba mbeere mu kweyama bweyame nti nga tumaze okuwulira embeera eyo tusitula omutindo tweyame abali wano ffenna nga nsookera ku byobulamu kubanga omulamu yakola ki yakola okwekebeza okwejjanjaba okukola dduyiro ebyo byonna byonna nga tusitula mutindo mu buli kimu funa empisa ey'okuba nti tugenda mu malwaliro nga tetulinze kulwala netwekebeza ate ne tusitula omutindo ne tukola ebirala obulungi.
Ye Dr. Remy Ndya nabo akulira eddwaliro lya Vuma Center 4 agambye nti bannayuganda naddala bannabuvuma bateekeddwa okwekemba okulaba nga mukenenya atuuka okufuma obufumwa kuba kizuuliddwa nti ku bantu 10 kuliko abantu 5 abalina ekirwadde kino n'olwekyo bwe budde bannayuganda okwekomako bamanye engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe naddala mu nsonga z'ebyomukwano.
As the district, our HIV prevalence is at 4.4%, meaning because we cannot get a person who is a point, that is the demography, so meaning almost 5% out of 100 persons are positive. So in that year, we tested 30,000 persons, and out of that we got the new positives were 510, and we initiated 505 on ARV, and our ART coverage, which is still the worst in the Uganda region, here in the district, which is still below 77. Our people are tested, but either they decline to begin ART, and this leads to spread of the infection.
Munafuza ituni linegulire ya lituletede. Mwiga tuwekabadago budde buno, tova kuchinana munana katonyeze 5, Radio Super.